Isithombe seshumi nane. UJesu ubiza abafundi. UMarko wokuqala amavesi 12 kuya ku 20. UJesu esebhabhathisiwe, uNkulunkulu wavumela uSathane ukuba amlinge. USathane washintsha izwi likaNkulunkulu ukwenza izilingo zakhe. Kodwa uJesu wamnqoba uSathane ngokusebenzisa izwi likaNkulunkulu ngamandla kaMoya oNgcwele. Esahlule uSathane, uJesu waqhubeka nokwenza ayekuthunywe uNkulunkulu. UNkulunkulu wayemthume ukuba azoshumayela izindaba ezimnandi, ukufundisa abantu, ukusindisa abagulayo, nokushabalalisa imisebenzi kaSathane. Ngelinye ilanga uJesu ehamba ngasemfuleni iGalile, wabona uSimoni noAndrew befaka inethi emanzini ngoba babengabadobi. UJesu wathi, "Wozani ngilandeleni, ngizonenza abadobi babantu." Bamlandela. Waphinda wabona uJohane noJames. Bamlandela ngokushesha lapho ebabiza. UJesu wakhetha amanye amadoda angu-8, amadoda angu-12 aba abafundi bakaJesu. Emva kwesikhathi amadoda aba abapostoli, okusho ukuthi abathunyiwe. Bashumayela baphilisa abagulayo ngegama likaJesu. Wabanika amandla ngomoya ongcwele ukukhipha omoya ababi. Ngaphambi kokuba uJesu abuyele ezulwini, wanika abapostoli bakhe lo myalelo. Hambani nenze abafundi kuzo zonke izizwe, nibafundise ukulalela konke enginiyale ngakho. Okusho ukuthi noma ubani ofuna ukuba umlandeli kaJesu, kumele alalele imiyalo kaJesu, atshele nabanye ngevangeli likaJesu, akwenze lokhu ngomoya oyingcwele, bese uJesu ahambe nabo, uNkulunkulu asebenze ngabo.